lamaamaanka degmada Baydhabo iyo wada shaqeyn dhow la dhalinyarada degmada wayna xaafado ku dhisinay gudiye dhalinyaro ciidamada booliska ku shaqeeyo sugowka amaanka degmada wada shaqeynta ku dhaxayti ciidanka iyo dhalinyarada xaafado iyo sheegay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo inay ka kooti wacyi gelin badan oo yoon suubeen dhalinyarada iyo ciidanka Isaaq Xasan Duaysan gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo ayaa sheegay in hadda iyo wada shaqeyn fayl ku dhaxayta ciidamada iyo gudiyada dhalinyarada xaafado ku dhisan
ruuhaantii idan faraxsanahay inuu raisii noocan aan ilaa walad aan milbarkaysan ramadaan la ka jar aan ilaahay hane ibaad iyo soonsho salaadyo laa qabalay noowel ruuhaantii dhalinyarada degmada Baydhabo door muhiim ah ku qaadaya arrimaha xasilinta ama arrimaha nabadda markii la hudoobo aan Baydhabo ay ku koobanta tumo xaafadood iyo meel raay deegaano oo Baydhabo hoos ku yaano si toos ah degmada Baydhabo lagu xukumo jaran ana tumanka xaafadood weyn ee ku dhisanaha urur dhalinyar oo gudoomiyasha dhalinyarada xaafado ay ku xigeenadiyo xaafado Baydhabo xaafad kasta dhowr rug oo booliis ay ka yaalan iyo ciidamada qaybasha shal duban kaleeto ana wali si dhow la shaqeynayaan marka ciidamada oo dhan qaybasha shal duban si gaar ah wali rugo xaafado booliis deganaya si dhow ku la shaqeeyaan hadii weena urur dhalinyarada degmada Baydhabo ana marar qaar kood wali la afraana ciidamada geesiyaasha oo furmo meel raamigaalada binaashi ayaa kala afuraan ha kala roondayaan waqti kala qaadaan intaas dhan walaan weelana way ku mid ahaa marka in uu ka noolan nabad waarta iyo xasilooni oo maxay ahayto lugada dhuni in oo ku wada noolaana
dhinaca kale gudoomiyaha Duaysan ee dhalinyarada intee badan ku idsaday inuu sii wadan wada shaqeynta saasaato una si dhow iyo on la shaqeeyaan intii la ka guda jiray bil barakeysan Ramadaan maadaama tumanka dambe la galay
oo dambe way faday dhalinyarada reer Koonfur Galbeed in baaq qandir oo ah in dowladnimada kaaban dowladnimada garab surumaan inay oo nabad ku shaqeeyaan oo hay'ado amni qabasho shardu iyo la shaqeeyaan oo garab surumaan wali xuq ee maxay ahayto oo arrimaha lidka aan nabada inay hay'ado amni qabasho shardu iyo la shar garayaan aan hoobalan dhibaatada dirta oo deegaanka roog ka saameeyaas walaalka ka jar kor adaa ka jar kor taawka ka jar kor familka saameey kor sidoo kale ma ila raay guud ha oo dhan dad walaale inama mu'minuuna ikhwa lambo muslim ay walaalo way marka inay oo walaalka inta dibkan deerna ku hor qoobada dhibaato noocaas ah miliyeen adareenta way osaana in hay'ado amniga la shar garay oo la shaqeeytan si gaar ah dhalinyarada maadaama de ana xuquuqta hadda inta badan xuquuq la is dhaafsado arrimaha fariin qoraaleed oo kale hadda la is dhaafsado kor hay'ado si dhow in loo kula shaqeeyaa ya osadaan